Exclusive to Zayd Hype Man.
Alongside the Messiah as a capena, nanga murungu ni muntu nazonga.
Psalms made in
Saleke kubembeba gakale mavuto achunuke bwanji murungu aziwa zonse zimene tifunisisa. Tisaleke kubembeba gakale mavuto achunuke bwanji murungu aziwa zonse zimene tifunisisa. Zintu zika koma timai wala mulungu, zika tiendela bwino timai wala mavuto. Koma zovuta ife zika tibwela, ndiye pomwe tipepela mbuye titandizeni. Zintu zika koma timai wala mulungu, zika tiendela bwino timai wala mavuto. Koma zovuta ife zika tibwela, ndiye pomwe tipepela mbuye titandizeni.
Kwanza vitu vikanzuna timai wala kutikulikulu atifikalula ndiye paetiendo kasokolola mabaibo na kufuna mulungu japujabu ikalipe ine nati nikalipe kuona kwa muntu patekawe kupemberera pizza olochikera chips tifikira kutya bati atelele lumanda olozumba kuito ichaira matanzi kuona munga ingasanduke tipono onoroks olofuna vikwati ndalama chito olovana mama chitoenda kuma mountain kuseni seni manja mulungu akavapasa ishikwazira kumkosi kwa fipa mulungu tamuivala mabaipo tapukezamu mapukesi inekunishita saa very very korasi.
Tisaleke kubembeba gakale mavuto achunuke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa. Tisaleke kubembeba gakale mavuto achunuke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa. Zintu zika koma timai wala mulungu, zika tiendela bwino timai wala mavuto. Koma zovuta ife zika tibwela, ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni. Zintu zika koma timai wala mulungu, zika tiendela bwino timai wala mavuto. Koma zovuta ife zika tibwela, ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni.
Olo baibo, nati baibo ikambiratu chisumbuka kuti pray without ceasing, ndiye kuti kupembera kulipe malire weza watiapora chiamteteka. Olo wamene atia shawama pempero ni pempero ulifiti olo ndiotwala kufunika kupembera noti anzatu mtu kutwala nati msanga kutwala mtu kuchoka nguo kwela pampasa ka kuchita kuitana vanesi kutipirani munipisha kwa chinsi mtu kuyonda kuyonda uyanzula papeti kuchita kumuyanzulina kumosi na mabendi shiti mambela chape washing basket ya kinirimo hapa manja ya pola ni anchomba nanga munga wakwire mapese kachape vali uko.
Tisaleke kubembeba gakale mavuto achunuke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa. Tisaleke kubembeba ngakale mavuto achuluke bwanji Mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa zintu zikakoma timaiwala Mulungu zikatiendela bwino timaiwala mavuto koma zovuta ife zikatibwera ndiye pomwe tipembera Mbuye titandizeni zintu zikakoma timaiwala Mulungu zikatiendela bwino timaiwala mavuto koma zovuta ife zikatibwera ndiye pomwe tipembera Mbuye titandizeni.
Rest in peace to the first Republican president KK Findani Guze Piri Sam Amaenge Asoza Levi Sakala Naonsta Zipale Atu Amena Nadisia. We gonna meet them once a Zambo Kumana Mucharo Chamba Ruba Maruba Kuziko Lamkaka Ndiuchi Nebunichita so hey. First Corinthians 11 verse 34
Wamena Exclusive to Zaid Hype Man
Ndiaka Diekwao.